Gucci.
Mr. Kitwange, moyoni na machungu machungu, sijetenda dhambi ila chozi la mnyonge. Malipo ni kwa Mungu, kwa Mungu bora ni amekambi. Kama subira ina mwisho, ina mwisho wake, mana asali umeimaliza mzinga. Ukanifanya taira, suluhisho nimeona kwako hamna. Moyo wangu si wa mninga, najitoa. Tunagombana kwa vitu vidogo, kosa si kosa, unageuka mbogo, una dogo wewe. Unipendi unang'onga kisogo, punda siendeti bila magongo, penda zogo wewe. Kukupenda tena
staki,
nimekoma
staki
kukuona
staki.
Narudia tena
staki
kukuona
staki,
nimekoma
staki.
Bora ni hesabu kwa penzi nimepata
hasara.
Oh hasara,
hasara, hasara.
Hasara ro, penzi mekwenda zake.
Hasara,
hasara ni,
hasara,
hasara ni,
hasara, hasara.
Kina cha maji matitu, kaniacha bila boya jifie. Kosa langu nini? Mchana na wanaka usiku, na chacha nye maumivu miasikie, yasi wakuteni. Na kama albadiri ya mbaya, na umeni umbua, umeni athiri, umeni acha mnyama na nguo, umeni vua. Kupenda tena
staki,
nimekoma
staki
kukuona
staki.
Narudia tena
staki
kukuona
staki,
nimekoma
staki.
Hey, bora ni hesabu tu kama nimepata
hasara.
Oh hasara,
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 hasara, hasara.
Hasara ro, penzi mekwenda zake.
Hasara,
hasara ni,
hasara,
hasara ni,
hasara,
hasara.
Come mix Lizer.